been around the world, seen a lot of girls, but no girl can ever compare to you. Seen a lot of girls, kissed a lot of frogs, but no frog ever turned into a princess. Girl, you're number one in my life.
Etera masanyo atambozo bulamu yewe apumuzo mutima
apumuzo mutima
etera masanyo atambozo bulamu yewe
apumuzo mutima
etera masanyo atambozo bulamu.
Buli omu aba n'omuntu we Katonda gwe yamuwa nange yampa gwe ku nsi kabibe bizibu tebinkankanya nze mba ne confidence kasi tobanga woli wamponye mpewo n'opasanyu se mu bulamu bwange mulimu ebitole by'emirembe sente zimbula n'oba ize naswami nastatudia migalde. Buli omu aba n'omuntu we Katonda gwe yamuwa nange yampa gwe ku nsi kabibe bizibu tebinkankanya mba ne confidence kasi tobanga woli akawala kwe mtu wange Katonda gwe yampa tuwe babiri mu nsi kabibe bizibu tebinkankanya nze mba confident kasi tobanga woli
yewe apumuzo mutima etera masanyu atambozo bulamu yewe
apumuzo mutima
etera masanyu
etera masanyu
atambozo bulamu yewe
ekwambumuzo mutima ekwandetera masanya
atambozo bulamu.
Aseda kwagala kufa mukwano zikufirako olumukwano gw'omungi nze gw'ondaga ate oba ne bwe mbeera mu kaseera kazigizigi olumukwano gw'owalayi mbeera mu kuba okyala yekwe omulungi ow'empisa afukamira nga buuza tata wange yekwe omulungi atantabula anyumyako nasekako n'abantu bange nontu atumanyo comfortable whether you are in a mansion or in a tent. Girl, you elevate my confidence. Me say you alone, I make I feel so
great. Yewe, apumuzo mutima. Etera masanyu.
And etera masanyu.
Atambozo bulamu. Yewe, apumuzo mutima. Yewe,
apumuzo mutima.
Etera masanyu.
And etera masanyu.
Atambozo bulamu.
Katonda gwe yamuwa nange yampa gwe ku nsi kabube buzibu tebunkankanya nze mba confident kasi tobanga woli wamponye mpewo n'opasanyu se mu bulamu bwange mulimu ebitole by'emirembe sente zimbula n'oba ize naswami nastatudia migalde nontu atumanyo comfortable whether you are in a mansion or in a tent. Girl, you elevate my confidence. Me say you alone, I make I feel so free. Buli omu aba n'omuntu we Katonda gwe yamuwa nange yampa gwe ku nsi kabube buzibu tebunkankanya nze mba confident kasi tobanga woli
apumuzo mutima andetera masanyu atambozo bulamu yewe apumuzo mutima andetera masanyu atambozo bulamu yewe apumuzo mutima andetera masanyu.